ciidamada saltin baad reedii warsan dhinaca waxbarashada hadii aan warbixin kooban siin ku sii wasaaradda waxbarashada iyo idaay talent sare sida la wadoogi ma modul ku rooga halbil oo kale yelahay magacaabi dhinaca waxbarashada intii ma la raay waa wasiirka waxbarashada meelaha ay ka magacaabay ila muddadaas oo ka dhex jirnay meel raay dib u habayntii qaabkii ofisigii oo wasaaradda la hagaajin lahayd waxbarashadana sidii aan soo horeyn socotay iyo langasi adkaada lahayd horey lan si hormarin lahayd waxbarashada meel raay magaalada tan baydhabo degmada baydhabo oo idan wanaagsan ka sifeelan socota laakiin si guud ahaan hadii la yiraahdo koonfur galbeed sidii gobol waxbarashaan idan ku liidato degmooyinka guud ahaan waxbarashada ku jirta idan liidato laakiin haddii la yiraahdo heerka magaalada baydhabo waxbarashada idan wanaagsan ka insha Allah way rajaynayaa inuu nadeed haddii sidoo kale ku qoyn isku wanaagsan ee walbadan ku bedeli doon dhinaca waxbarashada oo baahda waxbarashadana meel raay ka dhiri geliyaan shaqadii tii hore wadeen aniga oo xorriin si adkayn insha Allah waxaanu noo qaybtiin oo ka aadna adalahay tii ka wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba qaadada doon waana haddii wari ku dambay wala isla saabta mudan ma walba waa inuu booqashooyin ka sameeyo doonna marka ilaa ay tahay heerka waxbarashada oo meel gobolkeeda wanaagsan saasa ala diyoonta
dhinaca kale magaalada baydhabo gobolka baygeek walina ka furay jaamacad lanka maga daray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya bal jaamacadasi may kula daray
jaamacadda farto ma ilaahay way maleeyay wadanka anay walbalan isku bedelin oo wadanka qayb oo sadex sano laga maay federal system way oo gobol kasta iyo deegaan kasta la kula talada oo mise xusayta arinta waxbarashada deegaanadu anay xusayta wasaaradda waxbarashada marka ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaan hadii aan ku wada hadalo arintaas sadex ma ilaahay bulshada media aan ku deegaan in media aan ku argi wal warbixin aan ku hayno lama ee da sharci darro weynana argaana nimu baylaraay unugu wasaaradda waxbarashada roogta oo meel maamul jeesada officially of anticoy jaamacad meel ka furad magaagi xisada la baxsada qalad weynaan argaana ka wasaaradda ahaan ka wasiir ahaan qaladan argaana may weelay walwalba saxda jaamacada waxbarashada system la leeyin intii la hanbar registration la sameeyay kuwa meelar wada tashay la sameeyay wala seen socdan la ogaada wala la soo beelo ogaado laakiin hadii uu media la ku dhigaa in waa waxbarashada wasaaradda waxbarashada la heesta may maray aran eedan soo xun cid kasto sameeyay eedan ka cambaareeyaan barnaamijka ay sameeyay
wasiir marka madama wasiirki wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeedada aran tun geeka la soo beema wali la ta media shiriisa ku dhigi
aniga oo wasiirka waxbarashada arinta geeka dhidi magaalada Tambaydhabo ana way roogay haddii magaalada Baydhabo ka soo rooga ofiska roogi ka wasiir ahaan meel raay wal geeka oo la hariiri barnaamijkaas oo la hadalaynta jaamacadda system furmaas wajiga ka furmaas wali ay tama jirta wasaaradda gabi ahaan la ku hariiri male taasmayba ka tu siyaasi oo meel raay sida sharci darada la ka furi oo wayna la ogeeyay geeka meel raay hadii qofka jaamacad isku dhaaf school private ay furdo falo wali saamar wasaaradda ogaado walaal si dadka baraw walaal si dadan falo wiishan shee wali in anii la ogaado wasaaradda ogaad ku dib warqad registration ay anti meel raay go dakun soo albarashii si koranta ku shaqay koran la si ku dibna si bilaawdo ko waday wadanka way maleeyay oo nin ku gudubna xilliga foodo lahaati oo walaay falo meel falo ka sameeytada la intii la ku gudubi wadanka maamula leey dawladda leey wasaaradda leey wasaaradda waxbarashada leey marka aniga shakhsi kooye oo guri jaarada maga isku ku qorada waa jaamacad ka sheega dana si darweyn umay la raay waana ma aragana walaano la ogolaado kornaana ma ogolaado doona wal kasta jaamacadaas ayna ma jaamacad kasta iyo institution kasta waxbarasho qusay wasaaraddan ku register gareeyayna aan marna way baan sheegana aniga may la raay walaayo wadan sharci dareen oo na imay la raay lanki wasaaradda shaqo ku haystaan registration kaas walaa si dadka baraay oo lan ogaano tayd iyo in nooc u seen walaa si dad baraay lan ogaana ee qof kasta guris ku furdo koro walaa isku baran koro taasna waa macquul ah inay wasaaradda raal ka naga doonto inay ogolaado doonto ma
ek wasiir ahaan ma hay marsiina dartiye mise xildhibaano federaal ah wadaa aranta maamulka sare ee koonfur galbeedna sida aan filo walaa ku ogeyn marka may dhalilay anjeedi may dhalilay ka dursanta jaamacadan
aan horta way waa meel raay anaki la hadalay way wasiirka waxbarashada sidiin gobol koonfur galbeedna ani masuulinku ah waxbarashadii waa way maray meel raay qof kale ku la xiriiri karo mise ku la xiriiri doono jarta dawladda is meel raay koonfur galbeedna ani masuulinku ah dhinaca waxbarashada haddii wali aanay bangooda ahayn ma maray wani qof kale la ogi oo wali hadii qof kale ogiina way meel raay waajib ah mise sharci ah ani wasaaradda qusayti waxbarashada ada dawladda koonfur galbeed way ma ilaaynaa aan igmatay arimaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada aniga wasiirunku ah wani anuu walan oo ogaayna oo waxbarasho ka saabsan jaamacadda leey oo haa jaamay la raayay erge jaamacadda magaalada la kafuri oo walan ku ogaayna dawo waa walwada arag kor waliya laakiin ma ee ma la raayay dhabaan federaal weel saxiiblo weel wala shakhsi noo ma haysan dhabaanada federaalka ma la raayay waa dhabaanadeena federaalku oo deegaanka deegaan show walaan qabado koran walaa ka kordhi koran walaa seedo koran laakiin hadii aad taqasada aad sheegdi xildhibaan weeydii sidaan ka dheegi lahayn xildhibaan federaal la xildhibaan ka weeydii ah may u maleeyo iyo naftii weeyna dadkii sharciga ilaalin lahaa inta sharci dejiyay wadanka dhan iyo hay hadii iyo nagadan dad sharciga mararka koronka sana burburiyaan moojada wali dadkii ka hoggaamiyaan may weelay iyo hay intii sharciga ilaaliyan iyo hay intii may la raay sharciga maran may malee geekan si ogin andii may la raay jaamacad la furdo institution la furdo eeta meelay procedure la maro ee wadooyinka la maro lahayn eedan ku dhirsiinaan male marka managada korto dhibaan loo fanti sheegada mise masuul kasta sheegada title ka sheegada aniga si sharci darada wala isku sameeysto isku furdo haddii ma ogolaado korayona may la fadaay una shakhsiyna mu ku horjeedna may la raay mu ku horjeeda oo qaabka may la raay dhibaan aha dhibaanada deegaan show ku koran walaan samay koran walaan qabdo koran laakiin walaan ku hadalahay sharciyo la hayeen mise sharci wasaaradda kula haytay ma marsiin walina ogaayna wax barashaynta ku dhiyo waan ogaaynaa sharci darale inaga daa marka
mudane wasiir marka maadaama arantu ya dhidi go'aanno ay ku qaadaysaa wasaaradda walbarashada hidaa iyo tacliinta sare koonfur galbeed
hortay soo eedan ma samay faday intaana amay leeyahay dad umakan cadeeya sidani in sheegay barnaamijkan jaamacadda ani boqol aan media lay ku geegi wasaaradda Soomaaliya ka beegi dadka deegaanadan gaar ahaan may leeyahay degmada Sambaydaba us eri dadkan isku bii koran dhinaca waxbarashada aan awoodna tabaalaysan in 100 arday isku bii doona may laray mushaarji ku bii doon noocaas ee ku dheegi media deeman leh ee wasaaraha Soomaaliya ma sheeganay usuun mise ogiya aniga may laray deegaanada uu la ta dawlad aniga la ta wasaarad waxbarasho aniga leeyin may laray ee maamul ee dadaf wal may laray wala maamul waayaan hadde moojade ma faham korana si aniga ee wasaarii naftisa walna habi walaay wanaagsanahay walaan saabii geekanka eedanka ma hadlaynaa oo aan kama hadlaynaa si saabii laakiin waan sheeganay baqaabkii talaa wadadii lahaytay xaqtahay oo ay anila marsi meel ay wasaaradda waxbarashada mise qaabkii uu na leelaarina ani iskuul mise jaamacad antu ku furay wasaaradda waxbarashada na meel ay walan ku ogaayn ta ikasto shentraal mu ku kunagadaana xaalana mu ku nagada doon haddii siyaasiyiinta sameeyaha ay mise xildhibaanka hadal sheegay usani furleen sheegay dad waxbarashada siyaasadda ay isdhex galinay meel ay waylana siyaasadda iyo waxbarashada ee aan shalaystay laakiin dana siyaasadeed leh mise may la raay oo war siyaasad ku weydiyo ay nagalay walaal soo sameeyo inuu sharci dareen ka weydiyo umuntu walaal qabada kor wada may la raay sharci walaal qabada kor marka way sheegana ra'iisul wasaare inuu walaal sa dhiibi eedan kama sameeyo laakiin wadadii wanaagsan ay tahay maryo laakiin
ha way hay wasiir go'aanno ay ku qaadaysaa wasaaradda walbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee jaamacadda
go'aanka wasaaradda waxbarashada qaadadaas way waha walkasto si sharci darey wasaaradda lahan ka marin oo waxbarashada deegaanada lagu furi kumid atid may la raay jaamacadda geeka la furi oo ayta may la raay wasaaradda ma aqoonsanaa doonta oo antiyada sharciiga lahan ku mariyo lagu ogaadaana wal may la raay si sharciyada lahan ka shaqay doonta dadka deegaanada roogona may baan sheeganay intii taab siyaasadeed sanlanin faantiin lanin ka sheegna laakiin walaa waxaan sheegnaa mandiidinini intii deegaankan walaan sheegnaa dadka tawaaladaysan walaan sheegnaa walbardan mandiidinini laakiin way lanaa wadadii oo shaqada haytay ee marsiyo jaata ma jaamacad ku jar boqol oo wax dhalin shan jaamacado hata jaro la jeeyay kor la sharjeeyay kor daryeel wasaaraha ma ku dheegni la hada ma ku aragna leey jaamacada bayro ka furday haddii ay daryeel wasaar in jaamacad bayro ku furday magaashii la furay moojiina markan walaa wanaagsan la qobadi may bar hadiyane intii may la raay wadada wanaagsan ka ila amari dadkan tii walan qobada ogolna intii la way ogol laakiin may la sharciga ay la baarmanay maamulka ku jir wasaaradda ku jir laakiin may la raay wal kasto may la marno noon moogoon tiini weelay amari yoolena